kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgal keista salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shenis sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagoobdiyo da radio satellite nile sati marsariti fuula facebooki ke nyarat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ken jalla tamo akkamoltan arri kiptata bitote se kudala mabarku mala mafkuda sagal akkal koob se ethiopia timo bitote se sadi barku mala mafkuda tokko ke sume sanke san rani na modan diti
president in france ethiopia tidawanna gege sajran mataawdu tatamoltan odu adunyaf antuju be horati
garen america of britain sababa kufinsa tayara dandiqlen sa ethiopia qoratu biyeseni ojijel qabejira dalattun america godina qalb bifama dalattun amara godina qallem wallagga kesa akgalakki saniban humno tananootin gidirfamu dubbatan jechudan kanisat gabase odu darat jechudan angawon norom ya dubbatan jiru kanneni fkabro da fagatumur saganta kenya tun walin trajen dagge fato ta kenya amoduf garatu jubet lebina
President in France Emmanuel Macron da wanna Ethiopia tigege sanjal qabu flali bala fenen ijran President Macron bufata tayara lali bala inagan mumich ministera Abe Ahmedin dabalate angon motu maulanon simannago dani fijiru President Macron turtisani lali bala tiwalda Christiana da wotu jedame egama garafin finnetna debi anis President Sahle Work Zawdef mumich ministera Abe Ahmed wadin len mariatu ni mariyatu jedame jira sanis dimmota ummata biyo talamani ratti akkaful lefatan ibsamera tayar indonesia kufer gaccabe robati shani gadi ke satt tayari balali ethiopia boeing 737 max saddet jedu dilbata darbe kufe cabun wayne genye tayari charal chise gafi kase sajira balalin tayara nanno adunya angito ko boeing 737 max sadde jedukun erga baladil batadarbe qabe akkin balalin ugurani jiru hata umale balalin tayara kan united states hin ugurin jira tintaltonna kajadani tayari haran kun boeing 737 max sadde modeli sadra lakops 737 ra akata nitti hojjetu adda wantaif murtit umurarra gaurra maltu bala kanaf sababa akkatai adda basun barbaach saad ajaran. Gabasa zilaat ka hokif Michael Bond namo ees.
Tayara dandik lensa Ethiopia Boeing batorba soddomi torba maak saddet. Dilbata dabreka na kufeech achabe keesatti namota ibbato kofshantami torba umani fiero addunyan gadda keesa jirutti. Ogeyin utut ayari chin kufindura maal akkamallatua ke kachisa balasa na kaase gafi kaasa jiru. Tayaricha Boeing modeli 737 max 8 irratti shakki jirus olkaase jira China Malaysia Australia Norway Britain if Argentina dabalate biyonna dunya tayaricha Boeing 737 max 8 qaban balali raw gurani jiru gatin meshale company Boeing le arraf kalesa gaba dunya irratti garbu yejira angawan nagenye balali kabiy Britain Dai Whittington tayaricha Boeing 737 max 8 modelit ayara company cha yero era bekane boeing 737 ra addato dubatu
I'm told by those who've flown it it's very nice to fly the airlines love it it's 14% 14
kanin tayarich balal sisanin kanattimame balal sisur at tayarich gari tawsati dandilen tayarak lensa nijallatu dibarra arka kuda furi aga arka kuda shanitti boba qusata kuwan guddada garo amma waye system yokanimo chaasa tayaricha gafin kaajira wanu batamu qabo yo jiraate boeing tayaricha kanojjetu ulaga bulchis aviation federalan gafatamu e gudani akkanat e hamargatani witinani ragasani ojjetu sadarkale jiranun datti kangitu tawsa agarsi sani jiranjeru witinten
britain malaysia of oman biyota tayara boeing 737 max sadde jedu qillensa sani ke sakkansosone ugurun tayara kanalajise biyota tarkamfeo fegenno fudatani tidabalamaneru balalin tayara nanno adunya china brazil Mexico, Australia, Singapore, if Norway in Dabarate, Martinut Yarakana Ergemaltoni Balalit, Ayara Ethiopia and Dematron, Kaneli Batoko Shantamitor Bata and Duanik Abe Guramaniru, if Sabata Itabalalit, Ayarabi Yotakanab, Sakanen Guramukuniro, Hank or a Nambalakan against the Oratamutja and Niro Duna Mask Amukan.
Karagajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Garin Koratota America of Britain, Sababa Kufinsat Ayar Ethiopia, Dilbata Dabre, Korachuda, Ethiopia, Sene, Koranajal Kabejra, Garin Doctorotak Amana Mota Duani Walitikabe, Korachun at Debasus, Ojisar Regra, Mukhtar Jamal Tugabas.
Tiyar Ethiopia, Boingi Rabite, Ba. Ibaturbafis or Domitorba, Max, Sadet, Dilbata Derbe, Godine Shawabaha, Anna Gimbichu, Walakis, Danga Gandota, Tulufa Ratifi, Hama Kuntushuleg Dutilafade, Hatle Jibani Saiti for Fate in Injira, Tiarichi, Walakesa Gandota Lamankanini, Ergalafadehe, Gutuma, Gutu Tilafakes Salit Etinin, Namota Kabatinin, Welin Pedime, Tokole Akata in Argamneti Abdidu Kane State in Injira, Hangamati. Kamni namato kola majadametinin mudat angute argamekan hinjirre yotau sibilo tat iyarakana lafakes hang metra sagaliti olikotudan guranitinin hanga tatiti kesa basunitti fufejra hujile gamagaman hujjataman kannin garele birki birki arramadamanitinin hujjat chajirachu bakakanat argamnetinin hubanne isakanan walkabate koratoni idila addunyalli rufusani hujin balan gadifage nankan hujjatamutawuda minister gejiba itopiati hogganan koranna balat iyara Kolonel Amdiye Ayale Kanisan Dubatan.
Limit Ungrich English Agarna Kamericano. Kamerika NTSB National Transportation Safety.
Kesumoni Kanufani, English to America Rai. America Ra Dabata NTSB National Transportation Safety Board. Jetamu Kan America Company Boeing Dufet in Injira. Isan Akakamato Kotitinu Gorsan. Halakanan Welin Hojitunidando. Taulegaru Biron King Biron. Korana balati yara Ethiopia, hojisa of dende etinin hojjata sininjira. Kanajachun, gargara fi gorsa isa himbarbachi suje chumiti. Jedan, kolonil amdi yel. Hojin sibila tokotoko kamota tiyara walitikabu, sababa balanti yara itin akabebe kufi kan nembiroti file, gahe gudda kabata andubbatan, kolonil amdi yel. Hojikanan walduka garenga mabira doktorota ngege famu ammo, kamota namota balakanan lubun sani darbe, ikkalle to walitikabu ratti hojjata maati ninjira. Kamon kuninile walitik abamanitinin enumasani at the basu da koranan kantazifa muta ule, Colonel Amdi Yendu Batan.
Neza doctoruch Kenyagam autopsiun
doctoroni kunin nualinis dandi balit yara walinis tautan atopsi walitik abani korana walin hojjana. Hojikanan kamanama ammati gutu mayu walitik abanitinin juru jennetinin abdana. Hafte kamanama jennukanayu walitik abani wana fille barbadudan korana dapko presina. Jetan, Colonel Amdi Yel. Gabas Radio Sagale America Tifkindai, Mukhtar Jamal, Shawabaha Gimbichu, Tullu Farrarra.
Gabasa tanuti kena dagi patota kenya dilbata dabre ganama direct ayara dandik lensa Ethiopia Boeing batorba sodomi torba Max 8 gara Nairobi imaluf bole ake daqiqa ja ke set bishoftu tikuven imaltoni fojjeton wal magalet ke seturan dibato qofshantmi torba gutumatti duman imaltota tayari ke seturan ke satokko kanurin digdami ja dargaggo sidra getachoti atisa adde Milka Imam, Nairobi Ra Akanu Ifsaniti, Balalin Tiketin, Bitamef, Dilbatan Turejer and Iju, Yalani to Bilbilas of Sisi.
Akadu Fujiadra Malita Sadre, Kamisa March Porba Satre, Marchi Jaatana Strike Ego and Airport in Japan or in Nairobi, Mocking Good and Itu, was an flighty by to you as a Javasana, and Japan as a South Sudan, Jotobai, it has a flight to Anna. My land, any Boris Motte for Fugati and Dam, Mumbeka Muhandi Kun Kanafin, Kutim Boriti and Jenny, for but in Sen, Sakamiso Kutus Light to Da, Sagali to Kute. Sagali to Kute, I was a Gali to Egno, Tibuya Kanafu, Saint Sudan Gatita, Sambatagana Magalana and Jenny, Manager, Machine, Sambatat, and Jerkin, like in Jada Kurge. sabadega kunchersi rukunta ena dosanenani sirki sinki chukatani awansayun beku eron cherchi abo namoni cherchi atimakina oftendentu namni chagesumna nandereni kemali singere kana gitutna mus anko dagese anko shen sadafa sidin tin hu krashi go ejo anyette dufte katokodate bakkanisnenne ሰራማና ሲደም ፎኒ ጋማል ኮና ቅናኑ ልፋታ ትረጋከ ፎኒ ቸሮናን ማዩኑ ልፋታ ገሪ ለፋ ጫሌ በቂ ለፈሳፍ ተውለቂ በቆና በረበራ ለቂ የት የገቲ ነመኑ በቃ ለጤንኮ ማቀረት የማዩ እናጭ ነው ይራ እንዴ ማለን ገረ
ወሪ ዳንዲ በለሊ ጣያራ ኢትዮጵያ ዋንስን አሶሲሰን ቀቡ
እየና አሶሲሰን ትራኝ ሀለ ሳተው ኮነ ጋፈተኒ ግጠኛ አለ እና እንዴ ግጠኛ አለ ማለት ነው ተሰቆለት እንዴ አቃ ተነገረ በኒዋና እዚ ሰምጋን ቀበል ያው ዩ አዳም ባፈተን አንተቆጥቆስ ከቲበርባደምቱ ፓስፖርት ይዚ የሎፊቨሪ ካርድ ይቀበልናን ቀባን ገለኒ ጋዋ ለምናም ዮቴግራ ሳብጀኒ ተፈቃደ እንዴ ዳውን እንደንደ ኦሚቲ ፖለቲካ ባይ ፖለቲካ ትራይል ኢንቨስቲሽን እንጫንቆሽ ነንገ እየነቁ ደንደስ የለም ዲቴይል ካንቼን ከነፍዋን ሁንዱማ
ኡምሪን ሳሜቃ
እንጫው ጋዲ ደም ጃ ታዳ ዶሊ ሳብረ ጅራታ ሁንዱነ ያሲሲን ፋች ሁንዴማ ወጋተ ኮፎየ ዲዴኒ ነግራ ማንሰማ ወዴራ አንደለን ፌቴዮሎጂን በረደናንገ እንዳም ከናፍና ስዲስትሬ አስኩሊ ፍቃደ ያ በሮም ሰርተባለ ጥንቆህነ ቴዎሎጂ መርባዳ አታውም ደኔ ገሃል መከናን ነው ፍጥረጃ
ዋን እንዲ ስትዱበት ዋን አዳጅራ
አሁን ተቋን አዳንግሩ ገሩጋ ምጭት ያመዋ ጠየክና ማን አይተዩ ጥክሲ ከነን ፖስቲንግ ወዱ ገሩ ሄጂ ሳረተኩ መተሳም ሰፕተምበር ከነበቲ ሩጫን ተብሻለው ከንዲው አፋኔ እንግሊዝ ፋኒ ፖስቲንግ ወደረና ባየነ ግዜ ማል ጫንኩ
ፊግቻቆ ጥሙሬራ
እኔ ከንጀሩና ለሞን ይገርማመኒ ማን ጫኖ ድራንድ ሲልበት እኔ ያፈሳን በባሰኒ ይሉ አርጌላለ ጫንቆሽን ሰጣንቱ ሲሞ ማን ኩኒን ከለከምት ገርይስ ታዳና መጥክሲ በበርይስልኝ ማን ደተና ይብ በቀባይ ነዲ ሲየና ናቺ ሲሞይሮ አዳዶሊ ሳራ ገርገርበ ከነቦዴ አነማሃራተ ጌደረም ከጃጅላ ታይንዴ ቢያንንጂ እኔ መጥነኛ
ዋንን ፌስቡክ ይሳረቲ በረፈተ ፊግቸኮ ጥሙሬ ራካንጀዱ ጀቻ ዮኪ ሉቂሲ መጫፈ ቁልቁሉ ከሳቲ ጀቹ
እይ ደሩ ካኒ አጃይሲ ሸጥክሲን በረች ሮባይ ከነገሩ ማሊ ፈከነች ረክቲ በረች እናንገሉ ሱራ መሳፋካ አንተቆጥቆ ዱካካ አይደርበይ ነው በዳ ፌስቡክ ከነገር ጋር ሙጂንቺ ገሩ ከነዋንተን በረሰፍ ሞት ነው ሁናዲያኑ ማንዩ ባክግራውንድ ይፋጥቃቸው ወጥቶ ከሰት በረሰ
የሮዱ ማፍካን አርግት ያመምታ
እድም ሲደኝ ጋኒ አርግነ ወጋጃ ቶርባክስ
ወጋጃ ቶርብ
እኔ ቦሌቲን ታገሩ ጀለመግረ ጠርግት ጃንኮሽን ሰደፋ ትትፍከ የቦሌቲን ኮማይሮን ዳርግት ኢትዮጵያ ተደገብት ይስቱኒ ነድግት ይሮንዳይ
ዋና ዳዋንዱ በታቱሬን ቀብ
አማውን ተቆማንዱ በታት
ገረብራ ዋንት ጀቹ ወርባዱ ጅራ
አቀየም ትጀጀነ ሳኝ ፈጀን እንግላ አለከና ያዋቀየ ነው ገርዳው ያለ ለምንስ ባጀጀብ ሲል ለምንስ ሐሳጀጀብና ለማተኔ ዋንት ደንዳው ምንዮ አያኑ አቀነ መጀሪስ ማለተናፉ አያኑ አቀጀጀብና ወቀከሳን እስከን ጫታ ዱሳረ ተማማል ጀረኒ በቃ በመጠን ኖሮ ሰጣውሎች እሬቱ እነት ገሊ በቃ ሰቦሪት ታኝ ሀርጠቱ ስሪቱን ድራትን ወይሰረጅራችሁ ከኛ እንደነቲ ወኒዋን አለያዱ ኑረንጅ ወጣ አፍስሪመት ይራኩመ ተውት ጅራነ ቦርዋቀ የሞዩን ጅራች ሰተይ ዋን ተቦሪት ሞዋቀ የሞ ወይ ሰቦሪት ዝሞ ቦርቀባ ዋን ተቲን ጅራች ንባ የመከያደኝ ይጣቸው ኑረንጅ ደጋ የሮኑ አፈከና ጃለላን ቆል ጃለቹላን ኦሊያዱላን ከጅራን ካነከን ምትጠጋሙ ሰገንቶሊ ኮሌ ከሰደ ቢሪባይ ሲጎዳ ለከምብረ አባማና ኮስለ ከነን ማግረ ሰገንታን ባሲ ማሊ ሲያርከራ ወጥን ተባይን ጀዴም ጫከና ፍለ ሰገንታ ባይን ቀፋስ ምክረ ነው ሰገንታ ዋቃ ትጫለ ከናሁ የውንዳ ዋቃ ተፍከነን በቃ ዋቃ አመነተን ኡጋ ቢላፋኩኒ አመይላለኝ jarbuda ka fiqeen san qali waqa ka tajiru takka fiqeen sa darbaje tite san barbaachi su qawliya du anam challechu an amma sirrit jiraaj dande u qabne gaddu ngadda ko du wayu miti gaddu ma sabanchi o pya hundu ma de tite ma ti dafne ru ko stala yana ka bay su na ya den taka banna ko man je ma lan ka bay te bolit
Adde Milka Imam Maqa Radio Sagale American Heddu Galatoma Mati Fira Ante Hundu Mafi Muja Jabina Win.
Kadaga Jirtanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Sadanta Fanuromoti Garako Pitanu Tichen. Godina kelle wallaggaati talatton namara humnota nanichatin gadi saba jedamani gidir from ajru jechudan odun televisionin satellite Ethiopia yokan isa dabarse kadugarra fagate jechudan wajir communicationi godina kelle wallaga bexse jira jiratton godinicha yade sani radio segale americaf kennal lemas gama sanitin nagambani nagain ujjetani manasanit kanagan galan tawdubatu Motuman nan noromiammo isat tayjede odu soba debar susatif ni matama jedejira na kormal katuna kamtira gabas
obo ametta dese godina kellemollegati jirata ana hawagelan gendemecharati televizinin satellite etiopia elettotni amara godincheki sijiraten akinanni cheged iseni ademen sodatchi fama kejiran odu debar sekenergen merseriti hawasa irato usati er radio segale america timen
kanni kullu barama jirutti dukarra kan fagatera echa nuru akalanno kenyatte nuti gawaza kenya ya paisa tin gawaza etti dagenyu nanno kenyatte wanti kun akkan jiranne kumbe kamara ichura kun laga akalanno kenyatte tata
akala geisen itto wanti kun uguma mudatera dobratti
inchi lingir wanti kun sirrini wanti kun akka ayadu techara sabab sabni kun akala nagenyat na kawlin injiranne akka lubuto kodan woli gale akka janala tekka jirata jiru kana tekka nidiga mufi akka dubbin gudda umamutti worre yadani gara gabaza rumale duguma dugarra kan fagate da
ana sadi cankati jiratan magala cankaa obwaftamu dawit odefanno jedame kan yeron bilbile fitti narra daga antaw himun gocha tasayra wotamne fi dugarra fagate ajechun dubbeten isanif ummet libran nanichet yargamen kawogote hiduda wolkabejeni jallan jirata turantaw himani jiro
so amane dugaran jiwo nemmi berbere gabadan kore nemmi hubuze nem kodra sinal che belle lama persikate kuno ka premele wanta sesi funi ni barara kunu barara wamre mele kun wae tra berde se pode kun so bati bi
e serra de gesani sun wanti kun teera jeda musa
fatne ga fatna madani negenye nuna na arruman na arara kuna na kuni
Itananti Gaftama Wajra Communication Godina Kelle Mollegga Obbo Tamru Kabbede Anale Sadi Chanka Sayyo Hawa Gelan Dalle Wabara Amfilofi Kanin Hafen Torbetti Talettota Saba Amara Dabalete Ummatotni Biyetti Nannole Gara Gara Ra Dufun Ummat Oromo Walin Nagan Jiraacha Turu Ibsudan Odu Isatin Derbe Lalchises Akkas Jedaniru
Midian Isati Ummati Amara Kelle Wollegga Kesa Jirani Buqqani Dakata Kajirani Ibbana Karage Dakani Kasa Ture Ali Kuni Ugata Fi Halaka Batama Godne Kelle Wollegga Kesa Jirani walbratamne gulalu sobat ugarra fagate dachu kunis mali metani manni amarai gudinake negecha derbe derbe ana undu mate satiyo mujurate yu ana akatlo ana dalle wabara akasuma ana sadijanta ana wadala ana sayo kesa balina lafiji mujurachu bukkatota chan sawallo turen brater badani turdan sulta sise kanin fa injir ana no mandala machara satu sayo gande buite satu amfilomo magala mugis ashi satu ano inache sorajira nandum tu oji sani kharanaga kana jira tajira ni fi midan to koyu kan rangenye akuma kan amma kan ni kelle wala da ke sajiru sawa sallami hundu ma sajira sanni gro nda bubi bar sanni gro injiru sabati gro ni dunjiran kunun tilde okol zani ti rakkon nagenya kan jitu rangai ni hoji sani degge pada jiro chura
Hoganam Biro Immota Communicationi Botumananno Oromia Obbo Admasu Damtaw Gochi Isat Ummata Politibusuf Kayyade Medajelen Tarkamfi Nifuratamajelen Isakastifsu
odeeffannoon kun guutumaa guututti odeeffannoo sobaatiin gara sooraatedha. Naannoo Oromiyaa keessa daangaadha hamma daangaa hawaasilamoota baay'eetu nageenya jaalalaa fi kabajaadhaan waliin jiraachaa jira. Iddoo tokkotti waa tokko kan ta'e miti. Jeenagaa aanolee hundumaa keessatti wanni tokko wanni ta'eef hin jiru nageenyaan jiraachaa jira. Uummanni Oromoo ammas kan beekamu malee diimuudhaanis hin beekamu. Kun beekaa odeeffannoo dogongoraa uummataa fi uummata walitti muusiisuu fi aadaa wajji jireenya uummanni qabu dadhabsuuf olola hafatamu waan ta'eef kana waan dhugaarraa fagaatee fi dhangalaaleeffatamu qabu. Aanolee kabaasallimoonni itti baay'atan kan akka fayyoo hamma gandaatti ganda guutee sooyyamaa. Iddoo jedhamu hundatti iddoo aanaalee sadii caamsaa iddoo wanxaaxoo jedhamu keessatti mandara 21 jedhamu keessatti kan filloo keessatti iddoo baay'ee hundumaa ragaasaa qulqulleeffannee jiru. Waa tokko waddi ta'ee hin jiru rakkoo mudatee hin jiru adeemsa isaa inni seeraan ni gaafanna.
Hojii raawwachiistuun olaanaa isaaf Itoophiyaa Injiinar Saawaa Ataaroo waa'ee dhimmichaa gaafatamanii namni qeeqas ta'e gaaffii qabu yoo jiraate gama editoriyaalii saquun namtichaa Finfinneetti argamuun akka gaafatu dubbatanii jiru. Yoo deebiin irratti kan argamu ta'e qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Kan argaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti nutti qeena. Jiraattonni godinaa Shawaa Bahaa aanaalee Boosatiif Fantaallee keessa jiraatan qonnaan bultoonni naannoo Amaaraa aanaa minjaal irraa dhufan lafa keenya irraa nu buqqisanii ofiirra qubataa jiru jechuudhaan himatan. Qaamni mootummaa naannolee lamaanii rakkoon jiraachuu himanii daangaan bulchiisaa adda bahee sararamuu dhabuutu kanaaf sababaa ta'e tokko kanaa jedhee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina Shawaa Bahaa aanaalee Fantaallee fi Boosatti bakka daangaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa minjaariin wal daangeessu qonnaan bultoonni minjaar irraa dhufan lafa keenyarraa guyyaa guyyaadhaan osoo siqannu buqqisanii qeedhaan ubaasutti jiruudhaan himatu jiraattonni Fantaallee fi Boosatti. Rakkoon kuni mallattoo daangaa babal'ifachuu lafa seeraan ala weeraruu fi gaafa dheessuu dinneetiniin jala dhaabbannu hanga dhukaasaan nu ajjeesuutitti xiyyeeffateetiniin irratti deemamaatiniin jiraadhaan himatu. Kuchi akka kanaa bubbuluu rakkoon kunillee hidda gadi fageeffachuu kan naa kaasan jiraataan aanaa Booset Irreechoo Carcar haala kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamu horiin saamamuu fi qe'ee abbaa keennaa baqanneetiniin irraa godaanuudhaafillee saaxilamaatiniin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Minjaala irraa dhufanii garbi isaanii akka minjaala fitee ganda qallaa jennaan hojii qollaa ittiin jajjabaa qallaa. Amma ganda kanattu lafa siiquu jaamnu kana akka nu qonnes nu dorganii hoggaa nu hin qonne jenne. Qawwee gaaraa namatti gaddaan beekee ajaa'ibsaa istiraateejiin lamaatti dura dhaabbattee bara waliif fakkaatu. Isaan gaara gubbaadhaa nu golba. Gaararraa golba gaggoonii golbatti nu dhoowwani.
Eenyutu isin dhoowwa?
Aanaan minjaala gaa uummanni.
Lafti durii kan eenyu turte?
Maqumaan agartoota mindaan keenya siiquun keenya maasaa nama keenya caawwaala nama keenya obboleessi kiyya hangafti kiyya jechaadha kan abbaan keedhaa isa hangafti kiyya eessatti galate mindaa sanii achi lafa funyatti jaamutti jira achitti galate hambaa lafaafteetti achirraa oromoo tuulamaa kan jamuu jaamu achi bulu buqqisanii kaasanii bakka amma hafte sanatti loomisan.
Jiraattonni akka kaasanitti keessattiyyuu aanaan Fantaallee fi daangaan Boosatillee horsiisee bulaa ta'uu isaatiin wal qabate yeroo horsiisee bultoonni loowwan bona keessa bishaan barbaadaa fi jiidhaaf jecha fagaataniitiin deeman bakka isaatitti dhufanii kan lafa qabatan gaafannachii deebu ammoo lafti isaa kan waraanaatii fi wal ajjeechaa ta'uu isaati kaasan.
Gunooti kaase kiiloomeetira kun ta'a. Baldhiinni isaa dalgee kiiloomeetira shanin ta'a irraa gadee kiiloomeetira kun ta'a. Mindaan irraa gadee ture shanin ta'a akkanatti dalgee mooyyuu kudhanin ta'a.
Bakki isaan daangaa cabsanii seenan jechuudha.
Eeyyeen ammas immoo gaardaa yookaan calalaqaa jaamu. Calalaqaa sun hanga adaamaan bal'attu kan haasumti lafa kaa'e. Ammas immoo gara baraadaa madinee jaamu. Kan funyatee dhiisi kan funyatee mee haa fuutee jaara bee waan amma harkaa qabnu kan funyatee dhiisi. Madinee kiiloomeetira 10 damana 5 qabee ammas boortitta feeree garbaadii karabaate hanga adaamaan bal'attu kanaa fi walakkaa hin taa'aa kanaan qabu. Lafa amma sa'aatii kanatti isaan uummata itti naqanii toora qubsiisanii qotachaa horsiifataa jira irratti horsiifataa jira manaan irra galanii kan ammoo bishaan qabatamaadhaan magalaataa dhagee achitti buutan biyya keenya dhagarree.
Jiraattonni naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa minjaala irraa dhufaniitiin lafa keenya qabataatiin jiran jedhanii jiraattonni Boosettii fi Fantaallee himatan kunniin dhufneellee taanaaniin homaa nagaa waaraa argannee tasgabboofnee taa'aa hin jirruudhaan dubbatan. Namni raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise Taha Ahmed jedamu gama naannoo kana erga dhufani waggaa 10 akka hin goone dubbatanii gama lachuyyuu tasgabbii dhabuun eenyumtiyyuu akka irra hin teenye nu godhee jira jedhan lafa kanarratti waliin misoomsuudhaaf jaarsoleen gama lamaaniillee akka waliin haasa'aniitiin rakkoo kana furan kallattiin taa'ullee hanga ammaatitti falli argame eenyumtuu fayyadamaa lafa kanaa hin taanedhaanillee ragaa ba'a.
ቢያንስ ወደ 9 አመት ሆነው የጀመርንበት ሰዓት ማለት ነው እንደበቃ በመውጣት በመዝባት ሰዓቱን ገለነዋል
ናኖ ከነ እርገ ኤገሌ ገመ ወጋ ሰገሊ ተኤት ኒንጅራ እርገ ኤገሌ ኦሶሴን ኦሶባኑ የሮ ኦፍራ ጉብኔት ኒንጅራ ኮሮሚያ ገመ ቦሴቲን እሽን ሚሶን ሲተለፈ ከነ ኑንጀደን ኡምሪ ጉቱ ወልመቲቡኢንስ ወልሎል ኑትለፈ ከነ ኡፍማ ሚሶን ሲነጀኔት ኒንዱፍኒ እቲሴን ገሩ ገነማ ገልገለ ወልትሉካሱ ወልሎሉ ጀደን ittigaabatamaan waajjira bulchiinsaafi nageenya godina shawaa bahaa obbo naggasaa taliilaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka himanitti marii aangawoota naannoo amaaraa waliin yaaliin muraasni taasifamullee falli bu'uuraa hin dhufneedhaan dubbataniitiin hin jiru.
daangarratti rakkootu jira keessattuu amma karaa aanaa minjaaree fi karaa oromiyaa godina keenyaatiin daangaa jiru. fakkeenyaaf hawaasni keenya karaa aanaa fantaalirratti hin jiru horsiisee bula isaan immoo qonnaan bula amma. hawaasni horsiisee bulaa kun ganna naannoo sanarratti horii bal'aawwan qabu asirratti fayyadama yoo ganni darbu immoo gaala isaa qabatee loowwan isaa qabatee wayita jiidha barbaadaaf naannoo san gadhiisee deemu jarri immoo lafa qonnaaf jedhanii raawwataniitu lafa maxaruu babal'ifannaan waan akkas akkasii sun hin jira muka maxaran san immoo qotanii wanni muranii raawwatanii ciccidhee cideessu waan akkas akkasii sun hin jira warra isaanii waliinis warra kaaba shawaa waliinis waliin mari'annee. Operationii walii gaggeessuudhaan hubannoo uumuudhaan wanni kun akka dhaabbatu hin goona yeroo tokko tokko immoo dhoksaadhaan akkaataan isaan deemanii asii gara sitiin kan dhokaafamu jira gara naannis kan dhokaafamu jira.
dhimma kana addaan baafachuudhaaf gama naannoo amaaraa godina shawaa kaabaa aanaa minjaaritti hoggansa dubbisneetiin hin jirra. itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa minjaar obbo Alamaayyoo Maammoo naannoo kanatti hawaasni waliin jiraachuu jaalala walii kan qabuu fi lafa hin misoomin waliin misoomsuun rakkoo hin qabuudhaan dubbatan haala daangeffama naannichaatiin illee walqabatee daangaan yoo daangeffamallee kan lammiilee addaan mo'eetiniin hambisuu akka hin taane kaasan.
እንደዚህ የመረረና ህዝብ ለህዝብ ጥላቻ የሆነ ግጭት የለውም። ትልቁ ነገር ግን እዛ ጋር ሰፊ መሬት አለ። ሁለቱ ማህበረሰብ የበለጠ ተሳስረው እንዲኖሩ
ወልቲ ቡኢንስ ሀጣዌ ሀዋሳብ ሀዋሳ ወሎልቺሶ ሂንጅሩ ወኒ ጉዳን ገሩ በከሰን ለፈበልአቱ ጅራ ለፈበልአ ከነ ሀዋስኒ ገመለሜኑ ጫልማዳን ወልቲ ሂደመኒትኒን አከጅራተኒፍ ሚሶማፊ ገመነጌናቲን ወልቲ ሂዱረቲ ሆጂን ሀፍዋንጅሩፊ ለፍቲ በልአን ኩኒ ኡሶ ሚሶሜ ኡሶ ቡአ ወሎቲን ፈየደሜ ጫልማዳንዩ ወልቲ ሚቾማ ጀደን obbo Alamaayyoo Maammoo
godin shawaa bahaa naannoo oromiyaa aanaan boosetee fi fantaallee daangaa isatti kana jedhameetiniin sararamu qabaachuu dhabuu isaati hawaasni kan kaasu daangaan jiraachuu dhabuun ammoo qonnaan bultoonni aanaa minjaarirraa dhufan akkuma fedhan lafa argatan qabataniitiniin kan irratti namaan lolan akka ta'uuf madda ta'eetiniin jira jedhan dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafanne hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa godina shawaa bahaa naannoo oromiyaa obbo Naggasaa Taliilaa dhimmichi dhugaa ta'uu yaaliin yaalamaatiin turellee kutannoo dhabuudhaan osoo hin milkaa'in karatti hafeen dubbatan.
daangaa bulchiinsaa hin daangeffamne hojiin jalqabamin jira koreentee jiidhaa naannoo amaaraayis naannoo keenyarraayis walitti babbee boodarratti gosoota keessaa wanni gaarii hojjetamee gara gandoota shan immoo akkasitti xumuramee bakka hafiirratti xiqqoo walii galuun dadhabame amma rakkoon uumamaa jiru bakka adda hanqisee sanirratti lafti bal'aa waan jiruuf kan achiitis lafa maxxaaree qonnaas barbaada kan achiitis lafti keenya akkamitti kan jirtuu jira isa san immoo teeknikaalii naannoleen lamaa waliin dubbatanii dargaggeeyyii hojii dhabeeyyii baadiyyaa keessa jiraniif calalamee isaanisis kan hojii misoomaas kan kennamoo ta'e akkasitti naannoleen lamaa waliin dubbatanii dhiisamoota irra jiraatu.
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e mukhtar jamaal adaamaarra.
sagantaa keenya xumuruu dura oduu hafeen isin dhageessisa. qorattoonni tokkummaa mootummootaa kanneen sudaan kibbaa keessaa yakka hamaa raawwatan murtiitti akka dhiyaatan akkasumas kanneen dhiittaan mirga namaa kabiroon irratti raawwatameef haqi isaanii akka mirkanaa'u gochuuf gamtaan afrikaa battala mana murtii addaa akka hundeessu gaafatee jira. afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ያዲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን አንጎራ ቡሱ ጀሉ ዋንና መባሱ ምትጀራን ጋፊፍ ዴቢ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ወሊኒው ጠተከሬ ሳገጌ ሰኒንገሩ ፖሎሲን ትራምፕ ቀሮሚነስ ታይሃምሌ ዋይት ሃውሲን ኢሳን ገልሽ እንቀበን ይጀራን ገሩ ፕሬዝዳንት ቢየተኮ አንጎራ ቡሱን ቢየዲ ገጀራን ይሮዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
አገፈቶ ተከኛ ሰገንታ ከኛ ከነራ ከነማን ጥሙራ ሰገንታ ቦሪቲ ወሊት ዴብ ነገመ ከኛ ነጋት ጀና አመ ሰገንታ ፋና ማራቱ ትፈፋ